Kaza Sayidi, Fresh Kid Yuji, na wafundisha ikutoka kwa Badman Records. Tumia baraka zako kuwa mushini, usitupa muko na usipondoke. Waka humu kwenye vato na fanyanga, bisha hii maisha ni kupanga. Kila mtu na kiasu usichoke, usitupa muko na usipondoke. Waka humu kwenye vato na fanyanga, bisha hii maisha ni kupanga. Kila mtu na kiasu usichoke, usichoke baki kama wanafanya. Kuwa mshindi lazima utowe jasho, ukiwa unasisitiza unapata. Kuwa master plan kwa kitu unafanya, fikiria kwa bishara wache kuomba. Kuwa tajiri lazima una uvimilivu, hata kama unauza viazi utapata. Fanya uwe pia unaweza, omba Mungu vile unaomba jana. Next time uwe pia nunuwa China. Hata tajiri alifanya kazi kwa bidii, ukisisitiza walai utapata. Usitupa muko na usipondoke, waka humu kwenye vato na fanyanga. Bisha hii maisha ni kupanga, kila mtu na kiasu usichoke. Usitupa muko na usipondoke, waka humu kwenye vato na fanyanga. Bisha hii maisha ni kupanga, kila mtu na kiasu usichoke. Tazikiza tefu watabaza, emikisa jojira wajiringisa. Every quarter, what a chukopo was a king. Accept, be a believer. You got to chase your dreams whenever. Even if you're depressed, you have fever. You got to succeed all over, cause always you have God's favor. Bafani wange asante sana, Mwendezo mukwana Mungu awabariki. Tangu kashishi nimye uje u Jeng jeng, shendi jeng jeng. Usitupa muko na usipondoke, waka humu kwenye vato na fanyanga. Bisha hii maisha ni kupanga, kila mtu na kiasu usichoke. Usitupa muko na usipondoke, waka humu kwenye vato na fanyanga. Bisha hii maisha ni kupanga, kila mtu na kiasu usichoke. Najua muko na madaso ya ghetto, mufanye sana, musichoke, mwondoke mufanye. Musirare, fanya kazi ka udogo, siyo ka uzei. Kera kumatiana wakungalia gese, fate bala gendo zinonyega goba wase. Famori yando gabi wazi wiyabasa misabu liyomu na mukisa goba kukwalida kukuku. Ok, show passion for the situation, find the answer for every question. Tell of the equation, make a decision. Fresh Kid Yuji zambatade kutensho. Usitupa muko na usipondoke, waka humu kwenye vato na fanyanga. Bisha hii maisha ni kupanga, kila mtu na kiasu usichoke. Usitupa muko na usipondoke, waka humu kwenye vato na fanyanga. Bisha hii maisha ni kupanga, kila mtu na kiasu usichoke. Usitupa muko na usipondoke, waka humu kwenye vato na fanyanga. Bisha hii maisha ni kupanga, kila mtu na kiasu usichoke. Usitupa muko na usipondoke, waka humu kwenye vato na fanyanga. Bisha hii maisha ni kupanga, kila mtu na kiasu usichoke.